ngiyathandwa ngingubani obaye dewe nkosi yami mina ngiyathandwa nkosi ngingubani obaye dewe nkosi ngiyathandwa.
Ngiyathandwa ngingubani
obaye dewe nkosi yami. Zwisi Zion lapha kimi bazalwane. And take you on a journey. Ngikukhombisa ukuthi bengikuphi nalo uNkulunkulu.